bombocla. Con the boy call me number one.
The mamba on the piece.
That nigga say my ex, he one enjoy. That nigga say my anapatara. Even that nigga say my ex, he one enjoy. And that nigga say my anapatara. Niki mona na lewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Na bado ajepewa, you don't leave your pewa, na jona kachelewa, ejigo. Na nigga semba exi wangwana enjoy. Na nigga semba anapatara. Even na nigga semba exi wangwana enjoy. Nobayeti Dubai ya Togowi. Anasikitisha, ex. Kama Ebel and Chapolini. Anajipitisha, ex. Amekosa kumweka mbili.
Nikimona nalewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Na bado ajepewa, you don't leave your pewa, na jona kachelewa, ejigo.
Na nika semba ex, wangu na nigga semba anapatara. Even na nigga semba exi wangu wana enjoy. Na nigga semba anapatara. Never.
Kuchibanda mako, twende pali dekula. Nikata mango yo bachali dochila. Mna mako, twende pali dekula. Nikata mango yo bachali dochila. Mateba na mako, twende pali dekula. Nikata mango yo bachali dochila. Mna mako, twende pali dekula.
Mambokla. It's con the boy call me number one.
Baresai.
Kone misko wai.